Uno shita mambo pati wewe auzi. Magita aita ndigeze wa mchakuzi. Yoneke wendi peke wa Chicago buzi. No masara mose musa jipisi repusi. Muruguda uo oropisu kenchuzi. This is not a good to, it's a bad news. Virigon mando yanda kabata uzi. Wetu isusu puti ya ina gosuwa uze mango maya ane maruzi. Tambo guro au tambo ni mafuzi. Respect your fuzi to avoid the noise. Zuma kukusa wotura mayuza. Muga kute mango maya ane marusi. Tambo guro au tambo ni mafuzi. Respect your fuzi to avoid the noise. Zuma kukusa wotura mayuza. Ndati papa njibapa wakata mwaba norova mashapa.